Hey, JP Massey. Stories of the Archie, what the Archie, stories of the Archie, what the Archie, says it was Giza, Muniski says it was Giza, Muniski says stories of the Archie, what the Archie, stories of the Archie, what the Archie, says it was Giza, Muniski says it was Giza, Muniski says. Sori sawa tiachi wendanga tuna maji Siki siti sana wendanga tuna bariti Mukini siti santa chipanga na wariti Mukini kimbi satena minta simama Mukini chenga hata minta watenga Mukini wa mavisu minta na wapanga Mukini pele kwa makarau minta watarau Maboi kama himu napendanga tupanganga Story sayu tu kutulia na wamata Hata msei sienda kusaka kajanda Hata msei sienda kusaka mchengo Kasi sayu tu kuongelea wazi Kasi sayi tu kuongelea wazani Heti JP ya mekso wango makani Mr. B sikuisi ya mengeti ya machi Frango J sikuisi ya uchana sana Sana Stories of the Archie What the Archie Stories of the Archie What the Archie Says it was Giza Muniski says it was Giza Muniski says stories of the Archie What the Archie Stories of the Archie What the Archie Says it was Giza Muniski says it was Giza Muniski says Chusi natoka kezani na mtasha Mabeshe ndo kwa getu wanaponga Mamatha huku na wanasiti kutichora Mina shika wife kondo na chia sokoni Kufika sokoni na kutana wife ya Brita Anaulisa mchele nsiku gani Na mshio mata wewe usichali Anaulisa tena kwani arusi ni mwaka gani Na mshio mai bila sakuwa ni December Musijali sababu mchele mtakula Pilao hata hiyo mtapepa Makedi krasha pia watakuwa Wasani wangufu misi yesi wasahau Makedi krasha yesi wasahau Sahau Stories of the Archie, what the Archie, stories of the Archie, what the Archie, says it was Giza, Muniski says it was Giza, Muniski says stories of the Archie, what the Archie, stories of the Archie, what the Archie, says it was Giza, Muniski says it was Giza, Muniski says. Kwani kanisani pia kuna watiachi Mapita pia watiachi Waimbachi pia watiachi Diko na Asha pia watiachi Sasa ni amini nani na ni mwache nani Ni amini kanisama ni amini inchi Jukila kitu siku hisi ni utiachi Utiachi Stories of the Archie, what the Archie, stories of the Archie, what the Archie, says it was Giza, Muniski says it was Giza, Muniski says stories of the Archie, what the Archie, stories of the Archie, what the Archie, says it was Giza, Muniski says it was Giza.